duniani kutafuta yule ni mpendaye maishani. Nikinipata nitatangaza, nalia sana kani hata nielewa. I just need one special girl for me.
Yeah, uliboro, yeah, jakufuna.